this better sound good.
Yangu kusule mbekete Kemu jende ndaka uba mpongo yangu ya kaji swa denkete
Naka higo mate kete utalini weo Dalina muze kese na embu Otega mali mbo batega menda Baba gari ntuko jekala
Head back.